Umtima gwona.
And so in love. So in love, yeah.
Dr. Brain Pandemic, yeah.
Tokugera po jembera itana chare ngawa fuke ngomba.
Ashina one trouble no, ayagala kusala ndongo. Emabeka weye wali future, unakalulu teka musuka. Dance lesson ni muwawa teacher, yanko unakona na vamo ba backbencher. Diwe she pose in a Ducky Brain t-shirt. She pose 1, 2, 3 shot. And she no take matter to the conclusion. Nange simo zanya matter to
Echo chamani.
Owange mamula bamutia. Echana chinyiri labutia.
Chamani.
Amfana nire meke sawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Owange mamula bamutia. Echana chitukula butia.
Chamani.
Musonyi wakujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Ali sharp unga blade za wa ninja. Wanyenya sigula wa sancha. Kuna funa simo genda na magenda. Ono wange kabonero katenje.
Kukuvene mbaganga ya mani. Hani munu mkutwale kwa mshangaji.
Ndaira
bikole baby ragiri. Anye banova kaka sentuli muwala wa beji.
Laira
uli msoja vira niserebu wenga jeje fani. Owange uno owo yani. Uli na uwa bata kuwa gira manyaka wani. Send him away from your body.
Kawani.
Navo mwe tumanye jejite chansi. Bozi na mazina time for party.
Kuna
weme singo matompitante. Era bolibwe mkusala kumbanga kambi.
Oh yeah yeah, good good love. And the flow like water. Oh yeah like water. Good good love, keep it soft like butter. Oh yes like butter. Good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Oh yeah, she on some cash, but she believe in love.
Echo chamani.
Owange mamulaba mutia. Echana chinyiri labitia.
Chamani.
Amfana nire meke sawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Owange mamulaba mutia. Echana chitukula bitia.
Chamani.
Musonyi wakujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Ali sharp unga blade za wa ninja. Wanyenya sigula wa sancha. Kuna funa simo genda na magenda.
Kanzira mwenze netegereze. Basajia wachizunze siche na bazi. Sobiji na kose kanjitereleze. Uwe wakabuli masajia wa maji.
Oh yeah yeah, good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Good good love, keep it soft like butter. Oh yes like butter. Good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Good good love, keep it soft like butter. Oh yes like butter.
Tokugera po jembera itana chare ngawa fuke ngomba.
Buta magical nera wali mjia life wasabule ndongo.
Echo chamani.
Owange mamulaba mutia. Echana chinyiri labitia.
Chamani.
Amfana nire meke sawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Owange mamulaba mutia. Echana chitukula bitia.
Chamani.
Musonyi wakujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Ali sharp unga blade za wa ninja. Wanyenya sigula wa sancha. Kuna funa simo genda na magenda.
www.mp3ugandanmusic.com